studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kalatare idi lewru juye jena yambe soki do studio tamani miden tawai le maison de la presse do bomoko do jettino no do kabaruji do yumar way galo le titallaji di kewti leydi mali ndi hitane 2012 botuji mawde kanyen gonde wada le nokko yalla jam e deder an hewte do hen dido botuji won ko nafina o ngaram famtaade dum e journal ngal le ko warata ko leele dum woni gonde le afrique kedude hirnange de be koliti ben fu ngaran nyaama kalis goto o do kalis be noddiri dum e ko koliti ndi do e 2020 o waran ko de do cede moñe dum woni fiigol ballon leydi edi egypte hitande 2019 fiigol tatabol mali fiante kikiɗa hande so lanɗo jaɓi wakkati sappo e jeenayi yamɓe ɓe ngaraɓe piida e leydi angola ndi ɗi won noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitindi wiide ilayi saha leydi mali ndi yoppita wattu joni o botuji ano gonde wadde ley tatteji ɗi fu ley saha leydi ndi fa yettoyo le wuddu leydi ndi ɗiɗo botuji tam wonko ɗi gondi e nafude na yimɓele woɓɓe kay kollitiɗo wonko nafata woɓɓe antudu kollitidi wiide jaɓare nde wala fof ko dartata dow hen so wona kalisiji fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Seko Ousmane Diko poni en dow hen
bato hakkunde sinuji o faabike rufude baasi hakkunde fulɓe e dawsaka en le région gawo o oɗo batu noon waɗi le lewru septembre ƴaɓɓiɗo ndu le imadra ong école access wi abdoul nasir al abeydou daraniɗo kabaruji le oɗo ong ɗiɗo batuji yo gollirgal teddugal o ngardu heɓande jogola basiji akune jañeli
beaucoup de communautés
on lati sababu sinuji kewɗi kay dewra saabi nden raf kawral mawɗo won hakkunde mabɓe nden no nafaka kawrte hakkunde jaaliɗi lati sababu ɗum
foof
e wi Modibo tandina noon jottino kabaruji gawoto ɗiɗo batuji hakkunde jañeli ngala nafaka fay goto e wi makko hawroɓe hen ɓe yo genari batu o fa warde hollinkinare tan woni ko kinni
ɗum ɗo faminaki kamɓe jo en jawdi ɓe na jaltina jawdi yalla yimɓele na gaɗa kawrute ɓe gara kalda ɓe gara tottodiral hakkillaji ma foof haala ko yiɗi halde ka so gooma haale ɗo haaɗi fay hunde jokata hen kase
ana yoni ana horsi ko hakkillanta kuji ɗiɗo golleji laata hakkunde jañeli se basi ana e wi Ali Tungara ɗum ɗo wonde noon oɗo jangguino université nantike banggal ɗi batu hakkunde sinuji le mali ɗo fa ana waɗa landugal e hoore muɗum nafaka majji Ali Tungara wonko sefi kedo demmo
mijoɗen tan so tawi misalo si goto yimɓele gaɗi kawruta siki wala fi si goɗɗo tawatake tun nden noon ɗum jogoto hono ni ɓeɗo gaɗama banggere tawanayi o sinuji gondi nokku goto joguiɗi ɗum neso goto wultide tan ɓeɗo kawrute ɗe ko ɓuuri hewde latto sababu rafi kawral gongal non ɗum e bandu en
sikiraɓe so gabbi dow beema amen ande ɗe ɗum woni heƴƴoji kabaruji gonɗi le leydi mali kañi heƴƴoji studio tamani foɗo mbawi heɓude ɗum dow whatsapp so gabbi toon binde studio tamani fewdude oɗo numéro on keɓan ɗiɗo kabaruji fo capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mere e goho capanɗe joyyi e jetti mere e goho hollitinide fedde nde ɓe noddirta cour constitutionnel ɓe jaɓini wattu joni o honno mandat député en ɓe kani ɓeydi reede fa yaade le ɗiɗi lewru me hitande 2020 kamɓe jetton wonɓe ley oɗo nokku fo ɓe kollitiwiri ɗum yaada e saria ko woni darde alsilamagal no jaam e deƴere hani hewtirede le afrique leyɗele kedduɗe hirnangue ɗe ɗum woni sisili cuɓaɗo batu gaɗɗo ley cakkito yontere nde ɗo bomoko ɗo le oɗo batu yimɓele woɓɓe holliti wiide kayi ɗum woni kamɓe laamiɓe kabaru dinaji le leydi meɗen ndi ɓe mbawi heɓande honno jaam e deƴere hani hewtirede le leydi ndi ka ɗum e tawede fou laamo e hoore muɗum hani fiide dabareji kañum hani ardat ɗiɗo golleji fa keɗon famtare keɗɗen Mamadou Sama Seko Ousmane Diko
e wi ardo batu Mamadou Diko alsilamaku fabato deƴƴinde leyɗe e liwnade jamajum 1 yallana jaara yesso ɗum waɗi so hooreɓe diina ɓe fu kolliti ardini kaldal fewde guɓe jeyadinkoje ɗe e wi makko tiɗala goduka le malika hannden yo batte diina noon
e wattu laamu Seko Amadou e jiɗe ɗe hultama no wiide jaati imadraji batte diina garta e meɗen kase ndenno kamara muɗum yimɓele hannde ana hulta wiide wattu mbiyaɗo o yettiki ndenno so yimɓe diina kay yimɓeke yettikiɓe famindeɓe wiide koɓe miili ko wona fe ɗum woodi joni yama kamara muɗum heeɓa lawol ka tama so neɗɗo goɗɗo yehi maɓɓe ono miila wiide eɓe keeɓa faam muɗum ɓe sikkani
ngo hakkille no walda e ngo Ousmane Timira on holliti basiji ɗi ana tongui e dow wayde hoolede wotanaɓe fa warde e wayde donnugol saria leyde paale e wima ko non kana dabare baale hala nana ende e golleji en fu njubbido Ousmane Timira o jangino université wonko sefi hen kedo demo
la source a partir duquel
hani pamondirin sunu pellem gurude jarata fi e mijuji amen di dum sambu nan rafika woron den batte hadde hono ido basiji di hani dawran do tajuron ko buri hewde jamarande bangal pelle kasintinade pelle uride e ndedo jamare hore mudu bangal hewtagol golle sariya hewtagol jam ngurdam lobbo
de la paix du bien-être
oro batu joda kale non yo mumma le souverain solidaire darani dun ebe ngikane alslama ku falindo jamaje de o wadi wattumo wadi denagu dengi le wuddu leedi men fa ana wondi du e jangude
e ko dun won kalis keso wattu joni o kando nyamede ley leedi ele kedude hirnaange de dun leedi ele gonde le rumde afrique gonde le fedde sedi yawonde be kollitido o do kalis ana hani ngonyade do e 2020 le majjundu kam e ministere komuni be kabar kebe leedi do leedi le hakkunde lewru jendu be ngadino botu mabbe to abidjeto le leedi ko do warndi fa kebe famtar kedden Ousmane Diko
o kalis keso kedano hirnaange afrique fu wara ngonyade hitande 2020 fa lonto kalis godudi sefa ana hen le leede kaldoje francigor hirnaange afrique kanankobe de do leede jetti yargol yeso o do projet kalsi goto noddetede eko mutagu maysa mu andinte le batu wagadugu garo o kalis keso leede hirnaange afrique de yodum mijo jabbingo dikintinango ko heewi fayboya o projet ana e gondude fa lati majati mijo kanankobe cdao batube le ngalure nigeria abuja nyande no e jena le urgent 2019 ne e wattu aran onon o do kalisi wattirte hakunde gollerde faawarde e gollerde mawde gollanojo ko e mu en leede hirnaange afrique de e wi dunke en faam hewbe ka o do sardi ana way dikintinede du kasen
fi gol bolon kan egypte 2019 jaga boule mali de ana kan fi de kiki da ko be pida e leede angola ndi wakkati so sappo jena jamde yottiki feso mali haway hawaga ta jabboto yaade 8e de finale holitini de fa hande no figol bolongor worri le rumde afrique de wattu jonodo bomoko do ko heewe jabarnde ka fu bamti telecoman ngaji mudde juude sukabe film ngaji kanya ko nande mudu fu jawataake baloje de tan gonde jeewede fa keben famtar kedden mumin sende bu Ousmane Diko
yewdo hamdalah ase bomoko jabarade kalaman koro fa tugade mari babugo non men landike hakilo monokala le galleji di no telecomal jogorte le wattu kan egypte 2019 non taika mumudun yesalla dari jingugo ana hedani yibbe balon non keddena ko be chefi
parce que chez nous la famille rewbe buri hewde telecomal o e juude adamen mun suka jokkole gombe le den men dun ana gara ewde balon to men deno mi din joppa telecomal o e juude ma le galle men e juude worbe dun woni deno to mamira be men mi e wota tinna e disan min ngati min somali ana fiya balon mama men e bibbe mun ana ewda te deno o mu yoppa telecomal ko
e juude regarde la télé
so le galle yogaji tele ngaji kewda ana hono non worra le galle Mamadou Diaby o gonde luwase mori babugu yo tele goto tan jogi le galle mudun e hakkilo makko haddo do rewbe telecommande o le leru wotru tan dum wana modudu jallonon keddana ko sefi
comme on est chawi
ni wobbe buri yinde ballon dina rewbe ndeno wattunde miden cuuti be ben joppate le o e juude men be ben jogi hitane fu ewde film ngaji mabbe hono miden jiddi ballon ana hani be dalamin ewde dun
Fatedo wayde pocindiral do jogala telecoman le galleji non yimbe yogabe cubike yade do kala mobe do to bamako do hono palais des sports place kan nadu nokodo yimbe hewbe mobe do to fa jewa pide balonde
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
se grabe den jello nen lei kere duuji to en puddiran do yoro sodo be kollitiwide doddudum won sukabe dendirobe kabaru def dum fuddi ton kenyen wattu jono ko bur sukabe unay tatam kanyen kane wadde ton goldo yimugol yimugol le classeji di dum micite den wiide dum fuddande noga e jena lewru juillet dum timmayle chapantete go lewru juillet se yuru dan garantimini ren do sando wattu jono be bihi hono wattu de rewbe le be dewle ilen jottaaki dum sukabe rewbe dum selati le gallure sande fa laba be ko bami dido anyaaji wakande be gaddo ton boto mabbe asewere jabbinonde wakande be gadanno boto onde faddinde noddete kafonde fa yottiyo laami be pelle ONG kanyo laamu ko be fano gonno ton lanni be odo boto yo fedde wonde kafo wonde tonde do tu gorgal faddinde noddete World Vision sekrab do katten betande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade heejo jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.